Munyo na yetunywere ngera bali ne kigendererwa eyo jetulagaye wafeka ekibinja mwetu yimiridde kirungi nnyo atenga kye kitufu Katonda kye yeroboza okuwa abaana be
Wadenga lulimu ama kwa manji Banji gala fungise etega Awa wala wale zanjoko ye mukama wali atezo mkono gwe Wadenga lulimu ama kwa manji Banji gala fungise etega Awa wala wale zanjoko ye mukama wali atezo mkono gwe
Okwogeza obusungu obukambwe Nebifumbekedde mu luno olugendo Naye ke tusimatuka byonna Mu maso wa mirembe
Wadenga lulimu amagwa manji Banji gabafumise etega Awa wala wale zanjoko ye mukama wali Atezo mukono gwe Wadenga lulimu amagwa manji Banji gabafumise etega Awa wala wale zanjoko ye mukama wali Atezo mukono gwe Kusubira kwetu sigaza kumukoka Nti Yesu ye katonda Lulilo ya biwangula byonna Twanyunulibwa kumwoyomu Ketumubela kowali Ulofyo wade setani arana Antebula ya kasera katono tuone byonna Wadenga lulimu ama kwa manji Banji gabafumise etega Awa wala wale zanjoko ye mukama wali Atezo mukono gwe Wadenga lulimu ama kwa manji Banji gabafumise etega Awa wala wale zanjoko